Reggie Ben. And the big man himself, Pencil 254 and Cedo.
Oh boy, Cedo. Wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita,
na huyu demba do anaitisha, na mina shindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mista kitoma picha.
Nita kuwa ngori, sikiza story, wacha kucheka hini ngori, nilimuacha bila sorry. Na ukingeza uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Kofa mimi ni lawyer, kizungu tamu kama ile ya Lumumba. Lakini ukweli mimi ni okani, na dao biri mazeleo kulidhoka. Makajo wali nishika, hata ni bahati stenje bado sijafika, na huyu dem zake bado sijashika. Muzinga tatu sasa zimekatika.
Sikiza story, wacha kucheka hini ngori, nilimuacha bila sorry.
Na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye.
Demu wa mashisha.
Za vile nitaenda cho, nitoroke huko nyuma backdoor. Akinisaka asinipate ngo, akiuliza ambiwe nimego.
Lakini vile minaenda kuchomoka, yule waiter akaniona, hiyo bill akaidrop, na kwa mfuko mimi sina hata po.